things that you get all the being.
Trust is the future, man. Trust is the future.
Yeni vyote, yuko ndani ya wote. Siwa leo, wa siku zote. Napatikana kokote. Kitambo likuwa kipofu. Nashukuru kwa nilichoona, kwa kazi yako nitajisifu. Bila wewe sina maana. Namba ni visho takatifu. Nandoe ndana lana, dunia imenikifu. Namba shushi paradise. Long time nili suffer now. I'm realize kaba pumzi deje kata ya jizi. Nafaa jezi niko mbali na mbara tata mitungi. Kwa kogazi, navunja, nanyonga. Na drop easy bazi, naguka, nasonga. Sinyuti mbishi tight. I'm a multi purpose, kila kitu right. To spend it, tuna invest, tupate kilicho right. Nje ya mpango nice. The King Michael, I have my own vision. Appreciate it ya kwako, I follow my own passion. Maisha ndani ya Christ, life is simple nice.
Tamba, kichungulia kama kina kofi. Kimzebo jubeshe njawa katulicho nacha kitoshi. Kino kina kazi ngapi wajinga wanajiuliza. Muulize kakitua wapi mbona kwa sita na miujiza. Mzee wa ubongoni mwenye sare na kitanda. Riziki hapo singizini utakufa bila kibanda. Refusha mawazo yako ya kazi zedi ya katani. Zingatia no mli wako kifikia sitini. Hauna dili usiatishu na mguwa bia. Kisa kava pensi nyanya ndo anatafuta bilia. Mnaleo pata kupenya situshu nozo plastiki. Kwenye maji anaogere swishagi na wanafiki. Kimbembo kisogele mboni za kingo yo. Bongo haza gopi kwa tambari. Pole mwenye frikwa chongo kutaka kuonga mali. Mbono na dem kio chajabu hata ujioni. Hauri taka we kondo. Mpole mpaka zizine tafkari za mkuna gijua. Hawezi gundua mapema. Labda mbo na muasha ama kiri mesimama. Lana ni zedi ya uchafu. Hata kwa tupe suguriki. Hata uambule sarafu. Chana kutu upigia mikiki ya.
Ikwapi ikwapi. Yapa yama kumina tatu. Nijalibu na mita. Ikwapi ikwapi. Yapa yama kumina tatu. Nijalibu na mita.
I already understand DVD. Jototo nkapata wito. Nyingi changamoto. Tamko ni ngoma nzito. Bado nipo. Kwa dunia uwanja bato. Majukumu yananidere. Kwa Christ nimeseto. Salaba umenelemea. Kwa imani nitaiona kesho. Kwa sala nimeelemea. Patient saya mapito. I die along the truth. Excuse the devil. Music is what I choose. To defeat the evil. Yamenizidi mawazo. Kwa ofisi sina vigezo. Rafiki siwe chanzo. Chakuzivunja nguzo. I dislike to joke now. It's time to walk. I dislike to talk now. It's time to preach from inside. Nakupa hichi. Fungua sikio kwa kili. Angalia hundo mwanzo ulionifanya kusogea. I find myself. Sitaji kujikopea. I cry for help. Macho Mungu namtupia. Na natora masairi. Kuzikabiri sia. Na natora masairi. Kuzikabiri sia. Yeah.
Ikwapi ikwapi. Yapa yapa. Yapa kumina tatu. Nijalibu na mita. Ikwapi ikwapi. Yapa yapa. Yapa kumina tatu. Nijalibu na mita. Chukua, acha kupigua. Mindo kukua, kichwa yako na kukua. Chukua, acha kupigua. Mindo kukua, kichwa yako na kukua.
Yeah, sipo hapo tena. You know, Rasta did his progress. Sirudin lichofanya. I do this, man. It's real for Maulana.
It's the sugar of the beat.